Ministry ebyenjigiriza era budde abakulira amasomero ku muze ogw'okugayaalirira okuwaayo obubonero obw'abayizi bwe bajja bakunganya mu kibiina mu nsoma empya eya Competence Based Curriculum. Omuwandiisi omukulu owa Ministry ebyenjigiriza Tedros Tulia Jenda agambye nti abasomesa bano buli lwe batatuusa mirimu gy'abooleka ekiyite Project Work, abaana tebafuna bbaluwa ya siniya ya kuna ne siniya ey'omukaaga. Yabadde ku Uma Showgrounds e Lugogo, amasomero bwe gabadde gatandika okusunsula abayizi bebagenda okutwala ku siniya eyokutaano.